This another ghetto boys
exclusive to say the hype man.
Emujega CG. Yo man.
Ile kumanja iwe na inda ni panja. Osa enda na panja. Osa mvela veba kamba baja banzanga. Iwe ni tuba itu pachikonde changa mwandi nirinu. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah yeah. Iwe ni tuba itu pachikonde changa mwandi nirinu. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah yeah. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah yeah.
Yeah. Kuyamba che kudala ninali kusakila. Mukazi wa munshe opala nako na weo. Ina beauty, patience. Our love babies priceless. Boku peza kaleza ni daliso. Siko mopo ni chosa momaganizo. Vela please please, suli chip chip. Tuma kiss kiss, ama keep keep. Nilangane mumenzo ni uze veo. Nandaba usiko neo chini kanga na kugona. Once blow again ni mutima tinga mende. Kuliko sekwe ufuna baby tinga yende.
Iwe na inda ni panja. Osa enda na panja. Osa mvela veba kamba baja banzanga. Iwe ni tuba itu pachikonde changa mwandi nirinu. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah, yeah, yeah. Iwe ni tuba itu pachikonde changa mwandi nirinu. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah, yeah. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah, yeah,
yeah. Daipele besha kulibambi paliweo baby umwakashale chitumbi ah. Walikuwa tanomu timawandi baka fede nebo nga kuleta bondi. Mama laika mamu inamiandi walipusa nako kulibe na nandi. Shepu mchitenge beautiful facially akamutima beautiful. Kungala salamu ningali pide kabili. Diwe maiwanga baby wachibili. My angel for my powerful mtima monga davu. Babili, baby tinga pange banja.
Ile kumanja iwe na inda ni panja. Osa enda na panja. Osa mvela veba kamba baja banzanga. Iwe ni tuba itu pachikonde changa mwandi nirinu. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah, yeah, yeah. Iwe ni tuba itu pachikonde changa mwandi nirinu. Ndiwe ni mafuna baby you. Yeah, yeah.
Yeah, it's a love story over here, you know. MJ Gassy G, Prince Charles, Twist Mastermind, I see you. Icon Style, Mr. Nyilenda, Mr. Nyilongo, the managers, LK Music Promotions, Chimba Kawila, Ik Shapi. That can't be. I see you everybody. In
exclusive
love.
To Zayda Hype Mag.
African Music House Entertainment.